I die for now they need me. I'm moving like father, like son, like I'm the realest. They do this for fun, once we are done we see the richest. Just kidding, I stand to see the heart, to see the weakest. Preachers and fathers concerned like I'm the illest. Flu yeah is kings and disease, but I'm the sickest. Rappers been sleeping and dreaming, no more shitness. I spit on you, bitches, tell them I'm here for this cake. Watata niko lucky, intalanta na majani. Nina migu kwa sai, miaka katha nikerai. Hot, but usijali, maybe ka umevuwa shati. Wambie niko ndani, na ficha rada na ubani. Mko danja kuchai, singo moja disa ngapi. Rest in peace kwa nigana, dhani hapa tu ni ganji. Nimepiga miaka tano bila kushika uradi. Didi buda nazidi kujijenga kwa mabati. Dakambila sadaka, so fuck you and your pastors. Kam nadhani nko hapa kuonyesha meno mtasafa. Wanabudu mapaka, those are your favorite rappers. Ndawashu vilufanyo bako lapyol motherfuckers. Ops, 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 me shut the fuck up, nyisi gangsters. I pressure kuwa madara, zimeshi kama smarta. Wakona mbogi zao, kibonga utaganda. Ni left gani ya ghetto, hama fala wanarada. Hatuna beef na feds, ni behaviors ya shada. Tunaonyesha mess, wanacheke meparara. Wana two tracy steps, ni kibat naona baba. Hata ni cheke nao, ni pilala watamanga. Wana tutoa sura clean, wana tubandika na shit. Vilo na nitacha sahi, ndonda kuo kukwa street. Wakili wana to diss, hati ya tunanga dreams. Funny thing ni after kutuvisha wana teta steel. Chora future wazi kill, waseme wendo deceased. Tunatoka nayo sick, 16 zina rudi sleep. Raia na BD, wakubwa wako na dish. Chakula ya leo ni kulamba kenye washa eat. I'm sorry uli trust system, ni kulishe. Time unaitaji, I swear you won't see them. The glory in the morning was fine when you pick them. Tungekwa na kili the case would have been different. Another deja vu, history inarudia. Roller coasters ya mafools, bado tuko kuzunguka. Hatuwezi choka soon, hadi waseme it's over. Tama bado iko juu, hadi tuone ukuta.